abaningi ababonanga lo nyaka njabula mosaphila ayinonke zaminye nifatele umacela intshalani saphila ithuba lisekhona mtshela uyamfrustana ncela sicolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ncela sicolela namaphutha abaningi ababonanga lo nyaka njabula mosaphila ayinonke zaminye nifatele umacela intshalani saphila ithuba lisekhona mtshela uyamfrustana ncela sicolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ncela sicolela namaphutha yayenzeka
inhliziyo yakho wenhlobo wami ingumangaliso ndakuthandela yona yonke le minyaka zange wandiphoxa wenhlobo wami ndiyithembisa ukuthi nam zozama uba yi-friend eright ungumntasekhaya ubabo lwam ungaze umyeke ungaze Sekona chelo yamfrestana cela sixolela namaphutha yayenzeka phutha yayenzeka phutha yayenzeka cela sixolela namaphutha yayenzeka ithuba lisekona chelo yamfrestana cela sixolela namaphutha yayenzeka phutha yayenzeka phutha yayenzeka cela sixolela namaphutha yayenzeka.